aneno kalo ma okang'eyo gimomiyo. Rosi nyaka molo winj duonda,
winjae kaka
wera ongera moyoni. Nyako mana pimpodi podi onge, podi biro nyuolo bang'e iga mabiro. Nyaka chieng' nene moji makawuono, iri matikilo soko to kuonj kodi. Gimomiya ye girosi nyaka kinyi, rosi kaneno dhi kawendo to kodak kanyiri moko. Iri makawuono jonyo wako biro lini, eno teko wigario manyaka riembe arimba. Rosi neno chiwo luor ne wazazi wake, kata kanenore nyako dhi moduogi. Rosi kora weyi kamano koro riti, oriti yuri mawananere.
Sianda, ibro ye. Sianda, ibro ye.
Kano kuona
bia mone ne tingo naka Utere kana na joga diyamo Nonia kana nyamoga diyamo Joduma kano lenga Bia mone ne tingo naka Putia kana na joga diyamo Nongege kano tena Rabolo kano tena Tojuku kana mudoka diyambo Uganda kana nyiroka diyambo Polize nene makaka diyambo Nyasini kane ranga Adyambo nene yuakile Nyatuse kane ngia Adyambo nene yuakimu Mungo makawa mjoga diyambo Tonia kano domna Tomobo kano kunya Tokweno kano mana Padia monene tingo kende Tokol kana seku Kila mkawa mjoga diyambo Kana madoka diyambo Toko ngoka nemera Kadiyambo nene semba kende Toko ngoka neroma Nyatini nene chaya limo Toko nka wadojoka diyambo
Adiyambo tumango
Kadiyambo nene lonya kende Tono mpendo wito kucha Pendo wito kucha Toanda pendo wito kucha
Tosa chito
Tosa di pendo nonyo kende Nyatini kane ranga
Adyambo tumango
Adyambo nene nyota kimo Nyaduse kane ngia
Otumoga
Adyambo nene nuna kimo Siwaru pendo nonyo racha Mami pendo lonyo racha Sililia kundo lonyo racha Tocho lonya kawele nyako
Labi nyasae
Nyasae tora kuwai Toye imondi konya diyambo Obongo kora kuwai Toye imondi rite siyanda
Yeah,
my uncle.